Unit 17. A soccer player and some dancers.
Mchezaji soka na wachezaji ngoma.
Dialogue. John and Alison have come with Francis to an open-air performance of dances from different areas, to be followed by a play. They're waiting for Joseph, who stopped to greet a friend.
Joseph, ni mpwa wako?
Ndiyo. Ni mwana wa dadangu. Kwa kawaida, anacheza mpira Jumamosi.
Ni mchezaji soka katika timu ya ligi?
Ndiyo. Na mimi ni mwanachama wa klabu yake. Alitarajia kucheza mechi ya kirafiki leo. Sio ya ligi. Imeahirishwa kwa sababu ya mvua nyingi usiku. Ameambiwa kwamba uwanja umejaa maji. Ni kama mafuriko huko. Hata hapa pana tope. Tusimame pale kando, tujikinge tope.
Kumeanuka sasa?
Ndiyo. Mawingu hayaonekani. Kama mvua itanyesha tena, tutatumia mwavuli wangu. Tazama, ni mkubwa kabisa.
Joseph yuko wapi? Simuoni sasa.
Yupo pale mlangoni. Anapiga soga tu. Harakisha bwana. Kiwanjani panajaa watazamaji. Tutafute viti karibu na jukwaa.
How does Francis tell Joseph to hurry up?
Harakisha bwana.
Joseph joins the others and they make their way to seats near the stage.
Watacheza ile ngoma ya kisukuma ya kutumia nyoka? Ni ngoma ya kupendeza sana.
Bila shaka wataicheza. Huweka kikapu jukwani. Wakati wanapocheza, nyoka anaonekana kujitokeza.
Tutaona ngoma nyinginezo?
Hatutaona nyingine za kutumia nyoka. Nyingine zitakuwa za aina mbalimbali za kikabila. Moja ni ya Kinyakyusa, nyingine ni za Kibena, Kimeru, Kihaya na kadhalika. Katika ngoma wanazozicheza Wahaya, wachezaji huruka juu sana, kana kwamba ni ndege. Mtaona ngoma nyingi leo.
Inawezekana kutakuwa kumekuchwa kabla tamthilia haijaanza.
Inawezekana. Lakini pana taa kubwa za umeme kwenye jukwaa. Pale na pale. Mnaona? Ah, rafiki yangu Gustin yupo pale pale pembeni. Mnamuona mrefu yule? Ni meneja wa kikundi cha wachezaji. Tulisoma pamoja shuleni. Baadaye mtakutana naye. Michezo inaanza sasa hivi.
What does Francis tell them about the dances of the Haya people?
Katika ngoma wanazozicheza Wahaya, wachezaji huruka juu sana, kana kwamba ni ndege.
After Francis refers to his friend Augustine over in the corner, he gives three pieces of information about him. What are they? Say, Augustine is tall.
Augustine ni mrefu.
Say, he's the manager of a dance group.
Ni meneja wa kikundi cha wachezaji.
Say, we were at school together.
Tulisoma pamoja shuleni.
After reading the dialogue again and completing the exercises, try these sentences in Swahili. Say, the rain has stopped. Let's play football.
Kumeanuka. Tucheze mpira.
Say, your nephew. What's his name?
Mpwa wako. Jina lake?
Ask, how many members does your club have?
Club yako ina wanachama wangapi?
Ask, have you seen Indian dances?
Umeona ngoma za Kihindi?
And lastly say, let's sit near the stage so we can see better.
Tukae karibu na jukwaa. tuone vizuri zaidi.